kuyacaca manje ukuthi umthethosisekelo akuwona inkinga ekuqinisekiseni ukuthi abantu bakithi bathole umhlaba, kodwa inkinga esibhekene nayo ukukhohlakala okwenziwa iqembu elibusayo uKhongolose, la khona esithola uma kwabiwa kwenziwa icelo zomhlaba uthola ukuthi kuhlomula abathize ngaphakathi uKhongolose, abantu bakithi okuyibona abafaka icelo bagcine bengahlomulanga. Kuneyibole eziningi ezikhombisayo ukuthi kahle kahle inkinga enkulu akuwona umthethosisekelo, kodwa inkinga ukuthi alukho ugqozi lwezepolitiki kuKhongolose uqinisekisa ukuthi abantu bakithi okuyibona abahlukumezeka ngokuphucwa umhlaba bayawuthola umhlaba wabo futhi banxephezeleka ngomhlaba wabo owathathwayo ngendluzula. Yingakho sithi namhlanje umthethosisekelo awuyona inkinga, kodwa inkinga u-ANC.